Fōlinga mai ua lata lata o na maua se tonga fitinga o le kāne sa o le susu mō le tūpā o ta mā i tai. I le teimi nei, o lo tele polokalame mō le pui puinga mai le kāne sa o le susu, ai le i maua lava se tonga fitinga se i vānga nā le tau tonga, ia mā tonga fitinga e pe o le chemotherapy, ma le tonga fitinga whaawila po o le radiotherapy. Ai ua whaalia e se vāenga su e su e whaasaya nisi. O i lātou o se vāenga whaasaya nisi whaabao mā lō. Ia le lata lata ina maua atoa le ata o le sini po le gene. Lea e whanawhanau pe mutate i se awala. E mafua ai le kāne sa o le susu. O le tamaita i Renata Corton, na maua i Sanasiaki i se puta i lona susu, ma mauti noa ina ua waeia i lana fōmai o le kāne sa.
I said, oh, by the way, I felt these lumps. My GP checked, she couldn't feel any lumps, but she said, just to be on the safe side, go and do an ultrasound.
O le tonga fitinga māsani, o le taotonga, ma le chemotherapy, ma le radiotherapy.
It's what my oncologist called the Rolls Royce of cancer treatment, because I was young and it was aggressive, and she said my body could handle it, so they just hit me with everything, basically.
I le whaitau se lau o tamā i ta ina whaia i eile sua suenga. Wa iloa ai e se vāenga o sae nisi, ia ni sini po o jeans e iwa se fulumana tolu. O jeans ia e tele ina mafuai le kāne sao le susu. Na whaalia Dr. Serena Nig Zainal o le whaala putoputonga le Wellcome Trust Zanga Institute i Peretania. E ono tausanga o whaia la lātou sua suenga. O le tūta aua, I le suasuenga le nei. O le fia I loa po o asela po o jeans e ono tutupu mai ai le kānesa. A mawhaio na malama lama I sela ia, e pe ona lātou a vesea ma ilo iloina I a jeans e iwa se furumana tolu. Na ia tā ua o le aha whaafai ngō fia ai, o na I loa tonga fitinga e mawhaio na manui ai le kānesa o le susu.
Getting a comprehensive collection of information, including the mutations that are causing cancer, tells us something about why that cancer is going wrong, why that cell is turning into a cancer cell. And if you can understand that, you can understand the causes of the cancer, and then you can treat it a lot better.
Dr. Serena Nig Zainal, on the Wellcome Trust of Zanga Institute, Peretania. Masalo e umi se teimi whaatoanga o sia ni waila au. E a fua mai le malamalama anga le nei, e pei ona tau wawala mai I suasuenga whaasaya nisi nei. Ai mō le se fuluma le ono afe o tamā I tai, e a awhia I le kānesa o le susui au se talia nei I tau sangata I tasi, o se whaamoemoe tā ua, a wā le whanau teine I le lumana ai. Ona e yeile a vanoa, e pasi ma yeile sela po o le jean le nei, mai le tina I lana tauma teine. Ma a fi ai, ia ni au ngā tū pulanga o ta mā I ta I po teine, I se a inga tasi, I le wha mai o le kāne sa o le susu. Ai o le maua o se tonga fitinga, o se wha moe moe, o lo o naunau I ei li ta mā I ta I Renata Corton, pe a I ei, pe a manuia, ma maua sana tama teine.
I mean, if I have a child, I have a 50% chance of passing that gene on to them. So knowing that I carry it and that my children might carry it as well, this research will come in handy for them because they will be able to get tested early. And then hopefully science can do something to stop the gene from mutating.